boy kid danger. Uchili manule enkubeja. Bimu mubiku mapesa. Fire, fire bancha chikos.
Fire bancha chikos.
Beast by beast. Yeah, everybody spend your money. Tuzidia tuli never girlfriend. Tuchili nze never big boys. Spend, joke, atawaku wanjaulo. Everybody spend your money. Tuzidia tuli never girlfriend. Tuchili nze never big boys. Spend, joke, atawaku wanjaulo. Tola mubango wa mazike totu kanga. Luna kulo lelo kanzidea buvazi. Enjo ne malisi wale se mubuliri. Ninao idea nelita wali kubali. Kuli ansikiriza te waba okutaliza. Agana kidenja mugambe wako chejusa. Tujogesa hama tete waba tupangisa. Duse bisete kamase. Azino bulunji kemuwase. DJ tumbiza fetu kese. Ebyana veta la bilinga vizina bose. Everybody spend your money. Tuzidia tuli never girlfriend. Tuchili nze never big boys. Spend joke ato waku wanjaulo. Everybody spend your money. Tuzidia tuli never girlfriend. Tuchili nze never big boys. Spend joke ato waku wanjaulo. Kuya tuni kano sikalango. Kakuwa sesela kadukene kubwango. Abezala ukomba lese miliango. Bakuya kano mba maze kune bigamba. Dali sole koya ndeta kolu gambo. Time to spend jari budewa waka. Yeah, shaki yoputi kwa balage kuwaka. Unu mwana takweka na miaka. Champagne ya nyokoko na taska. Na mufu na bulamu wachuka. Tulichimunga msamu kumatari. Chino chikiri mubijemu wa masari. Babiri babiri mufuzi na kagari. X jambo nchimanyi jori na ye. Kano kakuwa jamu kamori. Everybody spend your money. Tuzidia tuli never girlfriend. Tuchili nze never big boys. Spend joke ato waku wanjaulo. Everybody spend your money. Tuzidia tuli never girlfriend. Tuchili nze never big boys. Spend joke ato waku wanjaulo. Monu jiku wagamba mbubi kutwara. Fetuli eno tubala. Bula mwatea chevane chakarila. Ala ipi bula za daulu wa mutu wala. Chevansi kumu kumu wona siwareka. Yeah, nanya chisinga kwenye mbe wakade wange. Kano sika na kukatumile exi wange. Waita kamia ata ina jira wakuwene kubienge. Yeah, asiko bula mutasa mukono. Kano kazine te wali ya kuwa kumukono. Kesa mchibalansu la ya. Tuzifuka newezi wa mairo. Fetu wa buzo tulo. Eyo mchiro imbeno jikuwa wa male mwechalo. Bize boy atayagala manya. Promoter ande no tuni jitambuze. Yenze kidenja kila international. Fire bancha chikosi.